qaxootiga ayaa marka ay yimaadaan Maraykanka waxaa la baraa sharciyada dalka. Qoyska Ebiyula ayaa ah qoys ka yimid Afrika kuna soo degay magaalada Lancaster. Qoyskan ayaa laga soo qaaday dalka Congo, waxaana casharadii u horreeyay siinaya shaqaalaha hay-adda taabacsan kaniisadda ee CWS. Shaqaalahan ayaa iyagu hore qaxooti u ahaa. Hay-adda CWS ayaa inta badan qaabisha qaxootiga oo barta sharciga iyo dhaqanka Maraykanka, laakiin waxaa hoos u dhacday tirada qaxootiga la soo qaado, waxaana sabab u ah go'aanka maamulka madaxweyne Trump oo lacagtii ka jaray hay-adaha noocan oo kale ah, taasoo keentay inay hoos u dhacdo tirada shaqaalaha iyo tirada qaxootiga lasoo qaado. Agaasimaha hay-adda CWS Sheila Mastro Pietro ayaa ka digaysa halista ka iman karta arrinkan, gaar ahaan haddii uu Maraykanku dib u furo qaabilidda qaxootiga iyada oo ay shaqaaluhu yaraan doonaan.
As everything goes down, you know, and people are laid off and go into other, I don't know, other careers.
Maadaama shaqaale badan shaqadii laga joojiyay, waxaa loo baahnaan doonaa in dib loo helo dad xirfad u leh soo dhaweynta qaxootiga cusub. Dawladda Maraykanka lacagtii way haysaa, waxaana loo baahan yahay in dib loo soo qaado qaxootiga oo ugu yaraan sanad kastaba la keeno 75,000 oo qof.
We need to get back to at least 75,000 refugees in a year.
This way? We're going to head to the bus station.
Qaxootiga ayaa marka ay dalka ku cusub yihiin waxaa ku cusub wax walba oo noloshooda la xiriira. Hawlaha ay shaqaalaha qaabilaadu u fududeeyeen qaxootiga ayaa waxaa ka mid ah in la baro qaabka basaska loo raaco si ay shaqooyinkooda u tagaan ama ay u aadi karaan ballamaha dhakhtarkooda ay la leeyihiin. Dr. Kalamba waxa uu si mutadawacnimaha ula shaqeeyaa qaxootiga cusub isagoo 2 sano ka hor yimid. Waxaana uu ka warramayaa waxyaabaha ay la kulmaan qaxootiga cusub iyo adeega ay u baahan yihiin.
The people, the language, the culture, you know, everything is different. The way to our English here is a little bit different than African English.
Waxaan ku cusub dadka luqadda, dhaqanka iyo wax walba. Qaabka luqadda Ingiriiska looga hadlo Maraykanka waxa uu ka duwan yahay qaabka Afrika looga hadlo. Inaanu la qabsano dhaqanka cusub waxay nagu qaadataa waqti.
Yeah, it's a big challenge.
Hay-addan ayaa ka caawisa qaxootiga cusub inay shaqo helaan, arintaasi oo iyadu ah mid ku adag qaxootiga inta badan, sida uu faahfaahinayo Bruce Markey oo ah madaxa mid ka mid ah shirkadaha shaqada siiya qaxootiga.
We should be an open city. I think we should invite these people here. I think it's wonderful.
Waa in magaaladu ahaato mid furan oo soo dhaweynaysa qaxootiga. Waa arrin u fiican magaaladeena. Waa arrin isu keenaysa dhaqamo kala duwan. Waxaa loo baahan yahay inaynu gacmo furan ku qaabilo dadka inoo baahan.
If you can't open your arms to people that need it, then what's the point? Honestly.
Laakiin dadka qaar ayaa taxadar badan muujinaya iyaga oo taageersan go'aanada adag ee dhinaca socdaalka ee madaxweyne Donald Trump, sida uu tilmaamayo Marcus Fergenes oo ah maamulaha mid ka mid ah shirkadaha.
Yeah, I'm for you know, hit the brakes a little bit, pop the brakes to make sure what we're getting here.
Waan taageersanahay oo mararka qaar waa in frenka la qabtaa si loo hubiyo dadka noo imaanaya. Sidoo kaleeto waan qabnaa dareenka ay qabaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo iyagu raba in qaxootiga lagu soo xusho khibradahooda.
But when you get that much, that fast, that mass coming in, you gotta have a plan.
Mtabi Ebiyula iyo qoyskiisa ayaa laga soo qaaday xero qaxootiga ku taala Tanzania iyagoo ka soo qaxay Congo. Waxaana Mtabi sheegayaa in uu rajaynayo in Maraykanka nabad ku noolaado.
I come to America and I hope America welcomes us. This is my new country now.
Waxaan imid Maraykanka, waxaan rajaynayaa in dadweynaha Maraykanka qaabili doonaan. Waa dalkayga cusub. Aniga oo rajaynayaa in qoyskayga uu la qabsan doono nolosha Maraykanka. Ma rabo in la xiro ama la dhibaateeyo.
No one causes us any problems.
Dadka cusub ayaa u baahan waqti ay kula qabsadaan nolosha cusub ee Maraykanka.